ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele kwaze kwayintokozo phinde kwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christian Networks. Mhlawumbe kwisayensi yezempilo, ukuze kukhulunywa ngama-enzymes, konje sakhumbula ukuthi kuthiwa enzyme emzimbeni, sakhumbula esikoleni. Angithi phela, wona ngama-protein asebenza njengoholelo sguqulo, catalyst, soke biology, ngokugijimisa unqwama nokuphendula, reaction, lwama-chemical emzimbeni. Kahlehle, kwezinye igaba lolu unqwama nokuphendulana, ngeke lwenzeke ngaphandle kwama-enzyme. Cha ngenhlanhla, mhlawumbe awukazi ungena eklasini le-science e-high school. Ama-enzymes ayisimangaliso, awabi ingxenye yonqwamano lwama-chemical emzimbeni, kodwa alwenza ukwenzeka kwalo kwenzeke, futhi kwenzeke ngokushesha, ngokufana ncimishi. Ilokho umoya ongcwele akwenza empilweni yethu, wenza kwenzeke futhi ngokusheshisa izinto ezimele ukuqhubeka zenzeke. Kodwa ndlela thizeni, ngokwethu asibukeki sikwenza kwenzeke. Esibili kwabaseKorinte 3 verse 6. Oyena futhi osenzela amandla okuba izikhonzi zesivumelwane esisha singesise segama kodwa esikamoya, ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphelisa. Yonke into uNkulunkulu asitshela yona ukuyenza yinhle kithi, futhi nezinto asitshela ungazenzi aziningi lezo. Yebo, nalokho kuyawenza umqondo. Manje kungani ukuthi singakwazi ukwenza izinto asitshela ukuzenza? Ngena moyo ongcwele, ngena enzyme, mguqulo oguqulele ebungcweleni osiholela ekulaleleni, owenza i-reaction, chemical reaction yenzeke qedisheshe. Oyena futhi osenzela amandla okuba izikhonzi zesivumelwane esisha singesise segama kodwa esikamoya, ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.